yande joni wittari min tawi sappo e joyyi studio kalangu habaruji e fulfulde kono on ñalle e jankoye kibaruji men kalan haala durudugol e Boko Haram hono koni sogueji tan wawa heƴude ɗum ɗum wonno ko Haydar Abdoulaye Gollo pinnide haali subakoye nda le hawrindeɗe ɓernde gouverneur en ɓe leyɗe mumen kufodiri e wendu lakki caddu e nda hawrindeɓe gomɓe gaɗa ñemi ɗo enda e nanan ko woni hen nonne dental syndicat ji janguinoɓe hakkunderi kayndu kono joƴƴini talkurgam batte murtude salade yaade ƴeewoygol baccalauréat duuɓinaɗe sappo e jeenayyi e nanan ko saabi ɗum ɓe kalan fawol yewtere men pinno hande studio kala ngo haltina haala hokkere ko wonno waɗa e rafi ndiyan ko saɗori hara gure gonɗe to no département mo walam docteur kawjiɗo filo demal to e ɗan o haalni bandi min fiyon en ɗan kañƴi o yewtere meɗen pindi noon kori jam woni e moɗon Soumana Amadou jangantan habaruji ɗi enda ni e fulfulde noni ko puɗirteni wonno to enda Agadez hono fa handen bonanda mobile woni ko waɗi fa himɓe ko watto joyo maayi rewɓe taton e cukalel gotel e gorko mawɗo goto ɗum ndu konna waɗi noga e jeenede konna barmuɓe ley bonanda mobile o enda sappo e jettoɓe enda fo no tampi sanne sanne wakkati mo kalti o enda ɗum waɗaynani to enda Agadez no ƴuwede Agadez warata tawa to wiyete ingal ɗo laabi mum selto ingal laawo mum selto ena ɗon ɗo mobile hono Rimbo kar mawɗo enda yeeyi hono sandoy e himɓe ɓen enda yerno hooreji gendarmaɓe taɓe to enda mbiyeteɗo fa wara jondu konna ni Nuhu Boubacar haaliri subaka o haalni bandi min jaaɗo fa e ton enda yiyoyno ɗum waɗiri nonne fande ele habaruji ɗi no tawadu konɗan ni hawrtere latindu konɗan hono gouverneur en endan ɓe leyɗe mumen wono huufi wendu lakki cad ko wonno waɗa ɗo enɗan ñemeno ɗon e hoore muɗum ɗum ndu konɗan gam batte darde hono fawarde joni ndu konɗan dabareji ndenagu nokkuji ɗen endan Haydara Abdoulaye kalodo inde pinide tawadu konɗan ministére hawjine filla ko darto reedi leydi men Niger subaka o haali le hawrin nde kayre wonɗe ɗo ɓerde koɓe gonɗo ɓe gaɗa du o wi hono durduggol e Boko Haram sogueji tan mbawata heƴude konu muɗum sewana tawe himɓe du konɗan gatta dabareji kañum e fawarde joni ndu konɗan ballaga kañƴi woni ko haalni bandi min subaka ton enɗan honto hawrinde wonno waɗ ɗon enɗan rokiyato Abdourahmane Taïmo ɗon
depuis plus de 4 ans les forces de
duubi nayni handen ko sogeji leyde naygom tawado laabi durwi didde golle Boko Haram amma honude ɓe kanta heƴata gam ba sogeji ɗi detiti nokkuje ɗe e Boko Haram ko hani woni ɗum durwa ko watta Boko Haram to wartu der majje kaden du jonde jam heɓo der majje himɓe garta gaɗa ɓurne mumen hano denno no wodi sigila keso cingaɗo nde cekantaraje wenu Tchad ko wartirta jonde jam sigila oɗu no wodi dangare mum ɗe leydi fu hani siriyade singa de région iji mum misali ɗo nder leydi Niger ton nder région Difa gaɗa hawrine amin nde min kiriyake yehude ƴewtino fondita dangare ton
territorial de la région de Difa
noni gam batte hono wadde golle lobbe yaade e himɓeje ɗum wonno ko hono fi commune ji hawrine muɗum nde waɗi hande to enen tilaberi ɗo aragal horde gouvernement Brigira fini ɗum ndu konɗan ni hawrin non ko laati ɓe gaɗɗum wakkati warde wakkati nder majjum ndu konɗan ni hono hoorejo hono hawrinde maɓɓe nde enna kamɓe meruɓe enna o wi koɓe kokkita hono golleji maɓɓe laatiɗi no dara filla hono ko watta ko tawi ɓe gaɗa golleji nokkuji maɓɓe nde enna o wi eɓe kaɓe golle e muɗum kano woni no wori kowono falo kowono falode kam won rafi ndenagu Abdourahoufou Dodo hoorejo hono fa hande ndu konɗan fedde meruɓe leydi Niger
le domaine de la santé
nder filla cellal jande renol jaye e laddeji e fi ndiyam min kokkitama haw jagol se on dari du hitande muɓɓerni komiɗen golla do majjum ka non rafi keƴora ndenagu wari falanimin komin mbini woni seni filla rafi keƴora ndenagu no yiɗi heɓane mo sola sayto commune uji ɗi mballa keɓa kawjo ummatore nde gam filla sukaɓe ummatore wona ko fijirte non horojo gouvernement on do famtinimin ɗum e woni gollal golloɓe mairie hunde ko hani yettede non on jii du policeji mairie gaɗɗi kotta duuɓi sappo ɗi laabi hawju golle mumen joƴƴinama fa hande horejo gouvernement on foɗɗi hakkilloji ami do fi laamoragal ɗum duɗo gonga gam de a aɗa nder hawju jawdi jama are sa ƴamama fu tawe aɗa andani hawju o
devant ses fonds
ellun sappo e tati lewru juillet ndu endan jawruɓe wonɓe e fawar jondu konɗan ni ley département mo fande ndu Thirosérine kayen du konɗan hawram to enda Agadez gam batte waɗne ande andal tindi e jande do fi ko darto ndenagu dum du ko na won ko fa hande ni e cap sahel won ko andin dum niger nene walbe du ka woni hono federation alliance france kanyon ko hokki jawdi gam batte dum wade der majjum wadi ko fa hande ni horejo gendarmerie to enda biyetede abdoulaye toubi o wi min kebi min jawtidi e jawru ben enda min kebi ko min andi e mab min kebi ko min andini be min kebi di ko na dabareji kewdi ko min koje do fi ko darto ndenagu ele nokkuje den enda yerno o hollir kanko commandant kawje do fi le gendarmerie to enda agadez non ni fa hande ele habaruji meden ni no tawadu kondam hono himbe latibe hannobe ya jeewa hono gadol baccalauréat ko hitan dubinaadi e sappo e jeneo enda ni hono syndicat kaddi syndicatji mabbe fu kawri desi derol gam batte wiide ke kaen anniya ki wadde gollal gal enda dum du konda gam batte ni fa hande hono nogay yare nogay go lewru enda won ko be calto golle den wadde ko fa hande ni hono goto e mabbe biyetedo Umar Adamu hono horejo hono mabbe non goto o halani fa hande du konda bandimin Asumana Shina de Mesabi.
C'est une fois sur les jurys qu'il dit.
De won arande ko horejo jewobe ben buita feccere jewobe. Tawi du o andinay nimbe do majjum. Kanko modo bak on o wurtinay de rol ko kata lawol. Jewobe nja nokkuje mu en. Kangol du woni sembe mabbe. Tawi du tewteru bak ko dubu jinaadi de sappo e jenay dum cede mun darnama miliyar goto e milioji keme didi e nogay e tati. Tawi du jewobe ummata konana ujunaaji tato e keme dido. Dum du dum jibono kaden dum wadama gam to bofi ramane di gat
de les mêmes jours que donc l'année passée
non ni faana fila jande ni waddi hono do en galu nyame atalata kenya enda sina seb kawona syndicat janginobe ligotobe e gollobe ministere hawjinde hono fila ko darto jande famarde be kali hala hono ko darto bandira mabbe yabe itama golle jangino gol enda be kollidi ko na hono rafi welde be be seeda kalay hande de enda ni min kaldo e ministere hawjinde fila ko darto jandeji pamari hono goto e mabbe kawjido fila ko darto gollobe to enda mbieter ashana hima note ke do halaji din enda nani ko halni jallo maryama kenda
2014 itane dubi ujunaji didi e sappo e nay de resube dereji mu e min cubi janginobe ligotobe ujunaji nayo e keme dido e laso ga hokkudo dum e lamba golle amma lamba golle de burtaki hitane dubi ujunaji didi e sappo e joyi sappo e jeegom fa sappo e jeddi na ko hitane dubi ujunaji didi e sappo e jeetati ko lambaji mabbe di burti to minister kawjido fillo gollobe gomnati leydi niger bendu ko dereji din burti sey dum hokki lamba be inde mu en tawado dereji din fu der mabbe no wodi maybe no wodi accube janginol gol nati golle gum no wodi du ittabe golle janginol denne hebube lamba be fu ko cede mu en kokke sa minister lildi inde tawabe der janginol ben hande
faande ni kanko ashana hima o beedi wiide ke ko watta janginobe chapane jo en jetato kay wono ko be ittuno e le janginol gol enda wakati majjum ta amadu ko na ko watu yina taton e kemi jeego chapane jo en jetato fu no tawa e gollal wakati mo kalten nani fa hande le habaruji ni no tawadu kondam har fille kon darto hon tonde agadez kandule commune mudum ko fijo wadano duminade sappo e jeegon koyta agadez sokni dum mo sappo jere lew decembre batu ko watte do inde leydi niger nokku warne nokku tonde watanama hono dandorde podoje hono yite nangi ko ete panodum enda hautade e batteriji ko mojjinto yite nge enda wakati mo kalte enda ni ko heewi fundon no wujjen dilide wujjobbe wala no yee wala no nangi dum sabi nene mairie ton enda agadez dum latne ke dum sakula sanne sakula o wadi ko fa hande du kondo ni ono goto mabbe mbiyetedo Mariam Bahari latido kanyo endan no tawa elei hore be enda o hali hala dum won labi ko be koji do majju.
Nous avons constaté
batteriji imma danorde podoje hite bi etede panneaux solaires re atawa ata ko julbe agades sokoni de joni himbe don gujjade himbe bendudum anna ko beino imen gada noddogal imma himbe wuro se be gii goddo don wujjade be kalana police be na mairie menen dumen koje lawol ko seri ay kulle de on ko himbe non fu jombe motaji be piya jande den ide chama be daro fa be famina sigaji din bibbe wuro kani lato nopi imma gite ko min
on peut pas tout faire
no won tirito enda hono fille ko darto ginanda ne en ko de leydi niger garbinol no lati hunde ko heddoti faware joni ko no hedditi du konda hunno ko lati wobbe kay wadanan dum gam batte alle e ngala goddu no lati talakabe wobbe du konda ngadan dum gam batte hebude batala tan dum funi ya warta majju wadi ko banimited awsi tato en awsi adraman tato en doso ye wada yewtereji do fi majju to en doso nani no yewtere ne wardi ko min pirtine fulfulde
garbinoɓe no gi'e dambule ɓaale doso na der laabi huɓere den ko ɓuri hewde du fuu nder maɓɓe a hiɓe noon waroɓe garbina ngam heɓa ko ñaama. Ɗum du hano no Idrissa Issoufou maire doso haaliri ɗum, ɗum yaade heno diina haaliri.
Les causes sont liées à la mauvaise.
Sababu majju ni woni nimɓe pamana laabi diina ɗin wadde. Gobɓe miili diina hokki laawol ummiɗo fuu fiyowa bara tawidu laabi diina ɗin kono fonditi fuu.
Faire la mendicité.
A hiɓe ɓeydu modiɓɓe mumen gonno nawtoro ɗum en sanne faa ɓurde haddi. Misali nder wakkatiji deme ɗe tawaɗen hannden ɗe hano no Abdoulaye Mamman doso ton ɗo bon haaliri ɗum.
Sukaɓe hewɓe gaɗa modi baɓe gonni no janga saroɓe maɓɓe du hannde gatta naɓe jande faaɓe keɓa andal dow qur'ana. Amma koɓe gonni ɓe paama wona non wonno waɗa ngam modiɓɓe ɓen no gatta ɓe golle eɓe jaha ladde e remoyde batte nder ndungu nimɓe tawa jonɗo
kaydiyanokoto
tefude andal nder ɓurnal neɗɗo no woɗi sanne. Amma hannden dalila teful andalgol waɗi woɓɓe gonno keɓa laawol nawtorade a hiɓe janngoɓe ɓe faa ƴartina haddi.
Studio Kalangu
gayado radio Fara'a
lamba capanɗe jeenayi toɓɓere e tati FM tesawa
do radio Tarmamoa lamba capanɗe jeenayi e jeɗɗi toɓɓere joyi FM
birnin konni do radio Niya
lamba capanɗe jeenayi e jeɗɗi toɓɓere joyi FM belle yara
do radio Dallol lamba capanɗe jeenayi e jeegom FM
Studio Kalangu.
E nder gure to han tawe demal waɗi le département mo Walam heɓayi hono keƴoral toɓo hitande hikka se en daari hono ele wakkati mo gonɗen joni o rawane hono ni enda ko duɓinaɗe sappo e jeetat tanoma ton enda fof no woduno hono toɓo ndiyan ko heƴi. Ɗum waddi ko fawara joni hannde nde enda ni bandi min mbiyeteɗo Goumey o yehi o yewti dowi e fawara joni docteur kawjiɗo filla kon darto hono ndema ko wonno waɗe ton enda hono fawara joni konda ni département mo Walam mbiteɗa Adama Buhari o haalanan en no e noyi woni ɗin yara har fila ko dartu ndungu hikka Walam.
Nder département Walam nokkuje toɓo nayi gon toɓaka hikka ba tawe du rowani hana joni fuu dungu majje mawni. Nder département o hikka gure hewre ilasoji ɗiɗi e tati do gure keme ɗiɗi ilasoji nayi e nayi goni toɓaɗe faa aawi hana no mawɗo Sarusi kawjiɗo filla deme département Walam haaliri ɗum har ko darata hawju filla gese ɗen. Sarusi o du no tawra saɗormaji Allah e rafi keccoral hakkillo fukkiingo tawaɗo der cakantaraje ɗe.
À la date du 8 juillet
fa war jeetati lewru juillet du der département Walam min limana gure emre e lasoji ɗiɗi e tati toɓaɗe aawi dow gure keɓe ɗiɗi e lasoji nayyi e nayyi département on rawani nder wakkati goto o du dow gure hemre gure lasoji nayyi e sappo e ɗiɗi ɗen fuu toɓama aawi du. Amma bani ko jippaki ndungu hikka gu no feerodiri e jippaki ndungu rawani gun ɗum hana hulƴinde himɓe ngam nder eto ndungu yehirte nder cakantaraje ɗe ni hano no andirawno noon fa war sappo lewru juillet fuu yiyatake ndungu ñawli ngam nde toɓama fa lewru septembre du timmi gafeje ɗen e bayeji ɗen fuu ɓenda
denoye himɓe kawjorto filla ndungu hikka guuɗo ngam no anna ko rafi keccoral hakkillo fukkiingo no tawa nder cakantaraje ɗe.
Har ko darata hawju gese ɗen ni miɗen tawda saɗoromaji de goonga ngam hannden waɗan duuɓi ɗiɗi ni ko cakantaraje komin tondi kiwindi komin gaɗowo pecce ɗiɗi dow pecce tati département Walam ɗum haɗi waɗɗade moto no yiilo. Ɗum du waɗi ko golloɓe Sarusi amin o tile mumen desi motoje mumen ɓe gala du iɓe jiilo dow majje ɓe gaɗa golle maɓɓe. Ñamoɓe luuɓe e mumen ni ɓe keɓata habaru ndungugun e ko wonno waɗa nder maggu. Amma de hanaɓe jehuno ɓe mbawa tabbintini no ndungu gun wonno yehira goonga e goonga fuu. Ɗo nder Sarusi amin du min gala loore lobbere ko waɗa golleji amin no haaniri loore de du no hinde noon wakkati fuu e moƴƴinol min tawa. Mbadu ni hannden nde darake miɗen gatta du daane e gomnati lildanamin loore heere gom na ko moƴƴino loore de min gaɗa golleji amin.
E dow yewtere nanɗo nde enda wonko habaru yimɓe fulfulde tilli hannde fa lehutino en jaango toon to habaruji e fulfulde studio kala ngu mbiɗa accidan e Asoumana China ngam batte wadde habaruji e hawsankore. Assalamu aleykum mbalen to jam waali.